ngani tikumvela nyimbo zaba mwana
Every day zangazim my end I Amandi young and nila Pantendele muzipinjo moyo wangai nai Nika so wa mwana Panondili naye Nika so wa banja Panotunali bezai Nisomo chake chachajai Dicho pambana ai Amandi kona ipo ine sindiza musiya ndiri
nayo yanganjira ine ineyo ndiri nayo yanganjira ine ineyo ndira yangai ni mulungu wanga kumamba ine ndiri chose ni mapanga mulungu wanga amandi kondera ineyo ndiri nayo yanganjira
Zina zotita ai Oma ai kumazi so ai Azizatu ena iwe ole pelai Oma kuti wigwa iwe ni achibale ai Kano akukwila nchito za bwino bwina ai Ai Dayanga na maso anga kwa jajai Ine sindile pelai Tiku langalika kwa nai Biza kwa nai Oh, mulungu akati mani apange tuzaiwe Amapanga iwe tuzaiwe Lelo ndayipeza njito Ine mani ndikufila
Ndiri nayo yanga njira ine ine yo Ndiri nayo yanga njira ine ine yo Njira yanga ni mulungu wanga kumamba ine Ndiri chose ni mapanga Yeah.